kuwaiti oo qalbigi ku jaalba marka ay qaraadahay hudda 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 ku hibeeye Marka ay qaraadahay hudda 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 ku hibeeye Labadi isqaate qaxakiyo dhibaatada Wada galay qalinke asnadaha jirkoodiyo qaybsaday halbowlaha Labadi isqaate qaxakiyo dhibaatada Nada hachir kodiyo Ay saday halbo laha Arniga bacha aynki Ugu qima wayna Warta shayka diise Kumido bako isko Ubat khayla kala hayla Kumido bako isko Koisko Ubat khayla kala hayla Amin, amin Arniga bacha aynki Ugu qima wayna Warta shayka diise Kumido bako isko Ubat khayla kala hayla Kumido bako isko Koisko Ubat khayla kala hayla Amin, amin iyo ilaahoodan labadi qaraamkiyo xubi 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 wada qurquriye qisaska iyo waayaha qays iyo ilaahoodan labadi qaraamkiyo xubi 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 wada qurquriye qarniga ba jacaylki Qaya wayna Farhatooda qeyxo Wa quruh cha'ayn kuye Albiyada karra rida Qarniga ba aroski Ugu qaya wayna Farhatooda qeyxo Wa quruh cha'ayn kuye Albiyada karra Arniga bacha aynki Ugu qima wayna Warta shayka diise Kumido bako isko Ubat khayla kala hayla Kumido bako isko Koisko Ubat khayla kala hayla Amin, amin Arniga bacha aynki Ugu qima wayna Warta shayka diise Kumido bako isko Ubat khayla kala hayla Kumido bako isko Koisko Ubat khayla kala hayla Amin, amin